Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ibrahima Sonogo to ɓoggi jannde faandu haala Mamadou Samasigu jam ñalli sakiraaɓe heeriɓe. Ñande alarɓaare ƴaɓɓiɗen nde debbo cowiɗo goto masimbina Matou Santoune wonande yimɓe leɓe andaka hoɓe noon mbelna sababu muɗum ndu andaka tafun. Aljumaare hannde woni ko timmata men to Beijing toon batu moɗo jannoɓo hakkunde leydi Chine leyɗe runde Afrique le nokku wakkulnel Asmi Goita wettike to Russiagal ngal leyɗe yogaje paboto. Bangal figol ballon kan Maroc 2025 hannde wattu futuro woni ko Mali e Mozambique memondirta to lettre 26 mars. Ɗi gon seme kabaruji amen hannde e kikiɗe aljumaare jeegom septembre 2024. Bisimillah sakiraaɓe. Tou Santoune, mbeen debbo cowiɗo goto mo duuɓi noga e nayi warama ñande e nayi septembre 2024 wonande yimɓe ɓe andaka hoɓe noon. E wi gori ko ɗum ɗo yo golle yimɓe anduɓe sanne suudu ndu. O wolti wiide ɗum no leeso dow leeso o tawi na lelli gendi ko yitere wotere na ñaki wakkat joni o kay faabu heɓaka e kabaru muɗum ka noon mbeen ardiɓe commune o dardi habtiɓeɓe mbeen ɓeydude hinnade ndenagule ngallure nde. Yalla ne ɓeydoro faamu keɗɗanna ko heɓen en Intala Ag Bilal e dufastango Ousmane Ñaly Wuli e Ali Cissé.
O masiba waɗi keñan lafiya bugu nde ande gonde ley hakkundere ngallure san e wigoro masimbinaɗo bandiji piiri joom suudu makko leɗɗe fa joppi ɗum mayɗo inni o ɓiɓɓe ɗiɗon o masimbinaɗo hamin lebbi ɗiɗi wonno Boubacar Traoré woni joom suudu makko.
Mi naati tam jimi debbo o ana lewi ɗon min ka mi milɓe piima fa o yalti e hakkille wakkati muɗum fuu noddumi neɗɗo goɗɗo jogiiɗo mobel min gattimo ley hen fammi naɓamo suud doctorore doctoro en ɓe holtimi wiide o ka yonki muɗum sami ila yettaki ɗon ɓe piima fa o maayi min ka min waɗa noddamo fewde kanakoɓe leydi amen ndi tinno ɓeyda immadora muɗum fa haɓa rafi ndenagu momi gondi fewde muɗum
o war hoore metti yonki yimɓe gendi ndi ɗum holiti wiide Gawsu Koulibaly conseiller maire san komo darte humniɓe ndenago ɓeyda wadde immadaraji ley gendi ndi dow daranade ndenago himɓe e jawdele muɓɓen
komino
oɗo golle yo woni yonki mawɗo e juuɗe amin ɓe naati to makko ɓe piima fa o ɗali aduna caggal muɗum ɓe puyyi suud makko nu ɓe ɓami koɓe mbawi ɓamde fuu ɓe bitti debbo mo reedu lebbi ɗiɗi ɓe karbini yonki muɗum ɓe ittimo bangue sukaɓe makko ɗum so gonga o ɗum ana metti min ka min narda kanakoɓe leydi amen ndi tinno faham ele immadora muɗum fa haɓa hono siɗiɗo golleji mi narda yimɓel gomɓele dende du rento ɓe laato yimɓel taykotoɓe ɗum
nanan laaji keɓar iwde toon holitan wiyede ana sikkita tawe waɗɓe o masiba yo yimɓe wonɓe ley fedde gonde e dina ko andaka fuu hono wiyete wadde bonandaji ɗi nanan laaji ɓeydi wiide horgo udditama yalla ana laaɓine dow kabaru o masiba
sakkiramaduhakkillaji ma dow kabaruon ko bamma be ɓame facebook en ɗum x ɗum twitter kiɗo e ley kawrtal manggal naɓal mbeen jeenoɓal hakkunde leydi Chine e leyɗe runde Afrique batu ɗum waɗama ele mbeen keñan dow kabaru jogol laamu e ley nokku o kanko horejo transition kolonel Assimi Goita woytike to Russiagal ngal mbeen paaboto e leyɗe yogaje memi ɗum haala mbeen yirwere kabaru démocratie le Mali ke Mariame Koulibaly wonko heɓene kadi fayisango Ousmane Ñaly Wuli.
Hooreɓe leyɗe sappo e tatton woni ɓamɓe haala ley ngal kawrital pawigal dow kabaru laamu ley haala makko Assimi Goita o yetti tafon gollidal gongal hakkunde Mali e leydi Sin caggal ɗum micintini ɗati tati e laamu Mali o wonde jokkude dow mum ɗon teddigol gotumbaku leydi ndi suɓaade ɓe yiɗi gollidinde e daranade nafagaji ɓiɓɓe leydi ndi ko fawi dow kabaru laamu hoorejo laamu hakkundejo holliti wiide leyɗe Afrique ɗe o yi ana gonno dow wi leyɗe tubakoɓe ko laati sababu faaɓe itta ko yaltata leyɗe leyɗe e wi colonel Assimi Goita ɗum laatake sababu rafi potal e haɗugol e yirwere o haali dow haala hippogol gangol tenzawaten e tawgol hen leyɗe yogaje faabade terrorisme ngal kawrital timmugal handen haalaji kewɗi kala ley muɗum e signigol gollidal banggal courant e yigaje jaagu hakkunde Mali e leydi Sin
to kuccala toon mbiyan hultan wiide iwde janvier yottade septembre 2024 mbiyan ley ngallure nde ko warata sangaji temedere sappo capanɗe nayyi e jetti woni ko tawika nan sawmini barmuɓe temedoro e capanɗe jeenayo e jeegomo e mayɓe tato ɗum ɗo humpitama keñen joyi septembre mbiyan non jaati keñen joyi septembre wonande kanko gouverneur région o waɗi wattumo uɗiti mbeen fiŋaji tricolore e ley ngallura nde fiŋaji mbeen ɗi gollirta e mbeen yiite ndeno ɓe mbawi wadde ɗum duuɓi nogay e joyi tawe ɗi bonaaɗi fandeli kabaru dum ben fedde lulinde fond central intervention urgence to tilidi malindi milliard ngaji jogom sefa bun do ben do kabaru osha la to sababu ben be kinnoti laydi jogi jamare di ben jidi e kasaraji ngadaadi di den no yalen be do famu keddanna ko hebane marankul bali do fustan wami hor
ko buri miloji jeddi yimbe e mabbe dun no temdar fufo chapano njoyo en nayo yusukabe nakasindini hikka fabaji le mali dun do na hulta e le hejo kasindine fabaji kuni be golleji nedda ko mali be bokat jun o na jogi tidalla hinadi kabar mudun sabi fabaji di kewa sato be buitan jati fabaji di yalla da ko hebi burbe fufo tampude wonbe le kireduji ngududi e le lewru ut 2024 nogo e jagom le temdere ko buri miloji temdere jeddi dola ngoni kebadi bangal imadra fabaji hitan 2024 unyaji temede jeego mo yimbe leko buri miliyoji nayo ngoni fababe denno ndido jawdi wari e wato mudun jati sabbe ndi lato sababu muni be kabaru nedda hubbe finade le jujure fabaji le raisonaji sahal e wudundu di yelbere nangi ko buri million goto yimbe
bangal mefigol go ballon do woni maroc 2000 kan maroc 2025 fay boyata do woni watu futuro leedi mali e mozambique leedi mali e mozambique mo mandran denno e bangal modon woni ko kanko ikintino kesso o wadi kenyen tutundra haklaji e bendo ko be kabaruji tom simfil hol tv de leedi mali ndi hamben na baw jaati hebre kawdo mozambique bangi goddo don no ben e le afro basket be dubi sapo e jetti ben retu johannesburg tun du sud gele nyaloma jido bo rawbe be fifa nawi zambi ben tamedere chapantati e jegom e kanya dun sapo e tati men dun do stagal dun do soni be gani tan be mbawi waddi kalifi bangal worbe be tiagal ben be do dum pi senegal chapan jegom e nay e chapan e joy nonno ben match mabbe jido bo yo jangu fewde e cameroon
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre me lulinde on lampala ne wi fande du kabaru bonandaji ndiam iwole le leedindi denno no ben kulintereji kewdi njolike le ndiam hono maro kanye e gawru e ko nande mudun kambe ndemo be hulti sugula mabbe bangal demal hika be memi hala mudun to machina sufara sigu e sika su kanye dire yalla be do fam kee nako hebani en ko heba bangal fustango alsisi
do amen do masina do ka tuboji di ana wimbini men sabi idi bawi yolde gese amen komi demi le gese amen de ko wadda fi sanne sorugol ndiyam fa boya toro majji ana wayi bonude de bonon nan ndiyam dam ko nawri bangal gese maro ka hewa sanne sabi so ndiyam nati ele gese maro tawi dum fudi ndiyam dana wawi heddar lewru toro majji watta dum feewuni maro godo ana wawi hettere le hem jati ngaso ndiyam hiddige fe yontere toro gese gawri na dum bayeri ko tilike gese maro sofara muti torondiam faba muyani minarta gouvernement o jonka yalla mi keba fodde ndiyan dam mi itta dum do waddani men bonandaji kewdi digngaji mi gondi wadde jonka yalla mi chakko ndiyan dam
bangal bodi kabaru jamen yontrende keddana ko zilat kulbal hebendo fostango alcc
min puddiran dido kabaruji e halde hala kasaraji di ndiyameji di wondi wadde faham bamako do kan e le region haji yogaji le lede amendi le yonterane toboji mawdi latike sababu yaltinde yimbe le hewbe le cuudi mu emme le nokkumo noddirta bozo daga dene battine mayo raneo go bamako dum gotel mudum woni ko taykaali laamu sofara ana le region mutti cuudi samitum fewde dido kasaraji ministre kumanido challal kanye e yiru wara bibbe adama en nardi ambassade fayeto yimbe ngadobe imma daraji bangal himme yurmerele lede amendi faabo dum yella na heba faabirade no yawe be do yimbe be kasaraji ndiyam yotti so min jaar yeso faham ele kabaruji amendi min kalam hala kawtal njeno bo hakune lede shin kan o runde afrik mo kan anke laamu hakkundejo o hawru e muɗum. Min timmiran ɗiɗo kabaruji e noddago ngo fedde mo noddirta haute autorité de communication waɗi fewde e joom radioji ɗi ngala e saria. Ndeɗo fedde nardi horeɓe ɗiɗo radioji tinno yoɓa ko hani yoɓude ko ele wakkati kollitaɗo o. Horeɓe maɓɓe jokkini haala dow wiide mo teddina e sariyaji kollitaɗi bangal muɗum fuu jukkoje ana wawi ɓamede tongueɗo muɗum.
Ɗo kattene kabaruji amen hannde ɗiɗo kabaruji mbawi heɓede dow bembal amen manggal whatsapp banggal 75 99 76 19, bembal manggal ngal dunde kañum facebook no wawi heɓede toon kunafoni 87 321. Mere mere noon ka famɗi buuɗinoga tawi littir fon joom ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin. Yettere meɗen magasin yo kabaru keɓe ene yoɓi ɗum margal cofe yo holtamaɓe maroɓe cofeɓe na mbara uñaji ɗiɗon e temeɗe tatto so ɓen cofe ɓoccinoje ɗum ka yo uñero temeɗe joyo maroɓe helan ɓeɗor faamu e dow ɓen golleji mabɓe. Moussa Malis Sokko e heƴaɓe amen wonɓe e nokkuji ɗi wonko ɓen keɗe fasitago Ousmane Niali Bouly Aly Cissé yo en kiri jaam.
Margol biroje yo golle kanɗo hinnede fa gasa ɗon holliti wiide waɗoɓe golle muɗum ɓe maroɓe cofe wonɓe sigu e mayna kolliti wiide dulla tiɗalaji gonɗi dow golle muɗum ka e wi mabɓe eɗum wawi wurnude neɗɗo.
E margol cofe mi soodi terrain aji kewɗi mi darniɗi ɗum, mbiɗa jogui yimɓelle golonoɓe kam ɓe joɓanmi ley hendu. Mbiɗa jogui si cofe kewɗe ɗe ɓaleɓeɗe ɗo ana hen. Maral cofe ɓoccinoji ni golle an o sembe muɗum fuu nawori bangal muɗum. Ma hina ɗo min jeeyami miɗe mara ɗo cofe so gonga o wonko heɓete ley hen jaati le cercle bafla ɓe
ɗoka.
Hooreje fedde mabɓe noddir interprofession de la filière avicole du Mali madame Sanogo Jarata Traware holliti wiide ley fedde mabɓe nde baale maroɓe piroje ujunaji ɗiɗi e temmere tati kañe baale sottoɓe ɓoccoɗe ujunere e temmere joyyi e capanɗe jeego goni e muɗum. Ka noon ɓe kolliti metti mabɓe e taƴgol courant ngol timmata e tiɗɗugol guureji ñamduji piroje.
Si cofe kañe ko nande muɗum fuu millionji capan joyyi e nayyi mi limti. Tew cofe toniji ujunaji capan jetti e nayyi temeɗe jetti capan joyyi woni komi konti. Ko nawri bangal ɓoccoɗe ɗe ko ɓuri milliard goto millionji capan jeegom e joyyi ɓoccoɗe mi limti.
Ngol ɓeydugol ana tarkita dow kabar golle muɗum fuu e wi golloɓe golle muɗum sottoɓe cofe kañe du kolliti wiide ana keɓa nafa e o golle.
Mbiɗa wawi wattude hunkami haala cofe ɓaleɓe e wakkati jon o ka eɗi tiiɗi seeɗa. Nde ñalawma hannde o ka golle fuu wonko heɓete e muɗum ga yimɓe keriyantako ni watta bangal golle.
Wona ɗum tan sottoɓe ɓoccoɗe du ana ley majjun eɓe dokka joom en bitikaji supermarché ŋaji kañe hasindimɓe tan ɓe sottoɓe wonɓe sigaso e buguni kolliti seeda fo muɓɓen.
Sikaso ɗo jeeyoɓe ɓoccoɗe ana heewi hannde. Nde lewru miɗen mbawi yeewide ko yettoto alviol temeɗe joyyi. Min codan ɗum e juuɗe maɓɓe buɗ temeɗe joyyi e buɗ nogay. Min jeeyita ɗum temeɗe joyyi e buɗ deɓe. So luumo weeli sanne ni miɗe wawi heɓude hen ujunaji nayyi. Ɗum woni somi yeeyi alviol temdere. So luumo wela sanne du ɓuynayyi ɗiɗi ni woni ko tewtanmi hen
mintiɗi.
E wi andi ɗo kabaru keɓal docteur Lamisa Diakité nafa margal piroje ley Mali ana fawi dow kabaru keɓal neɗɗako e guure. Ka wi maɓɓe margal cofe ɓaleɓe ley temedere fuu ana dari hemere bambar e sappo bangal margal piroje.
Ko nawri bangal golle margal ko cofe ko temdere fuu noga e joyyi darde muɗum warta hen. Margal cofe ɓaleɓe andaɗe temdere fuu ana wara capan jeenayi. Ɗi golleji goɗɗi nattina e muɗum temdere fuu ana wara sappo. So ɗum landinama fa gasika ko heɓete hen ko nafan sanne.
Hono leydi ndi wawi ɓeydorade keɓal muɗum Karimou Konaté gonɗo interprofession filiére avicole Mali holliti wiide humaniɓe golle muɗum kani jangguinede.
Margal cofe ñande fuu yimɓe ɓuuri nawarade bangal muɗum saabi ko heɓete hen ko hande demal yimɓele ujunaji capan tati e nayyi hokki golle. Ujunaji capan jetti e jeɗɗi woni cindiɓe hen kañum en du bangal golle.
Micintinde wiide fedde interprofession filiére avicole ana rentini maroɓe piroje sottoɓe hominiɓe kabar guure muɗum fa yettade sottoɓe cofoyi.